kura pisika lina mgyaga ujasungua Chura mwindwa madeni madanga ujayanjua Eti pisika lina mgyaga ujasungua We mwindwa madeni kwa mangi unadaiwa we Kwa jinsi ulivyo ujamzidi baby wangu Ujamzidi hani wangu Kwa jinsi ulivyo ujamzidi baby wangu Ujamzidi hani wangu Aya
Awe kaka punguza shobo 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 shobo
We dada punguza shobo 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 shobo
We kaka punguza shobo 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 shobo
Na we dada punguza shobo 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 shobo
We kaka punguza shobo sula mbaya kanyani yo
Na we dada punguza shobo siku taki mwezio
We kaka punguza shobo nisha kupatia mwezio
Na we dada punguza shobo ndivyo hivyo mwezio
We kaka punguza shobo 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 shobo
We dada punguza shobo 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 shobo
We kaka punguza shobo 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 shobo
Punguza shobo 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 shobo
Wanza jina huna pesa huna sani kutake una nini
We kwanza sura una shepu una mini kutake kwa nini
Wanza kwa nalingia nyota mjini na yami shepu ya nini
We kwanza nyota una kwa mjanga unasumbua Nina na uumba Mwezangu wa kutake
na Kaka punguza shobo 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 shobo
We dada punguza shobo 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 shobo
We kaka punguza shobo 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 shobo
We dada punguza shobo 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 shobo
We kaka punguza shobo sula mbaya kanyani yo
Na we dada punguza shobo siku taki mwezio
Mama Dada kimba umba unakataje kiuno chako Kicheza kinama unabinua Dada tipo tipo nakataje kiuno chakwe Napenda kicheza kinama unabinua Basi binu wa binu, binu unabinua
Kwa dada temeke
Binu wa binu, binu unabinua
Kigogo manzese
Binu wa binu, binu unabinua
We paka chanika
Binu wa binu, binu unabinua
Watoto Afrika
We PC
Wale Anakubali sana wanambo ya kuza vyo bina uduno Anakubali sana wagari wa mabozi gang, mabozi classic Anikiwa na
Tifa device, meneja mimo, mimo Where we see daddy Na yuzo di, di
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.